DajimSafi.com.
Yeah, again.
Say Sugar Boy.
JT.
Number one.
Salu on the beat.
Tumetoka mbali, usiku mchana nikiwa nawe. Ukinimwaga tari, utanifanya nipagawe. Bado nakujali, sitaki wende falawe. Jua mimi mwenzako na kuzimia. Baby, oh, 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 sijaniacha wewe. Oh, 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 mina kutaka wewe. Joni pose mutima, bila penzi lako baby, nitakufa mazima. Oh, oh. Usije kata na shina, bila wesi wesi hani, umenipumbaza kwa kina. Oh no 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 no. Nakupenda, nakupenda, ushaniteka. Nakupenda, nakupenda, ushaniteka.
Peke yako, sina mwingine zaidi yako. Penzi lako dawa, penzi lako dawa napona. Staki tena chawa, staki tena chawa kwaona.
Joni pose mutima, bila penzi lako baby, nitakufa mazima. Oh, oh. Usije kata na shina, bila wesi wesi hani, umenipumbaza kwa kina. Oh no 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 no.
Nakupenda, nakupenda, ushaniteka. Nakupenda, nakupenda, ushaniteka. Nakupenda, nakupenda, ushaniteka. Nakupenda, nakupenda, ushaniteka.
Joni pose mutima, bila penzi lako baby, nitakufa mazima. Oh, oh. Usije kata na shina, bila wesi wesi hani, umenipumbaza kwa kina. Oh no 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 no.
Yes, baby, grab it.